waxdaba daruurtii hadhayso furahal bushuuriyo oo ka meesha derida leh daadkii burburayo markiiyo caruurtuna damashaad sameeya geydadan barwaaqo dayxiyo cadceedaba daruurtii hadhayso burahal dushuuriyo ka meesha derida leh daadkii bulbulayo markiiyo caruurtuna damashaad sameeya